Nikonja tasiezi karanga, uwe hae shagala bagala. Niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila, kuuza sura wataki kuuza sera. Undugu ni kufaana, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Hakuja wadhifa, una deserve bila kasha makashfa. This society Kenya wanaeza share ni nyungu ya busa ama keto ya shisha. Mfuko zinasikia echo, unajua thamani ya mali na size ya kifuli. Eyo, ujaibiwa jua unakaa kitu worth. Risking jail time, police bullet for. Unaweza argue, crime doesn't pay, lakini uwezi dismiss justice in a bay. Mwizi ana 40 days, 365 days later anaendelea kugrow fatter. Do anything for power, ready to lose their head for presidency. Bora waione kwa currency, sababu gani siku affected na turbulence. Nikifly angani, nimezoea the same feeling. Matatu zikipitia portal mtaane. Juliane, yeah, yeah.
Nikonja tasiezi karanga, uwe hae shagala bagala. Niko tayari ulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala.
Raise funds, sitabidi raise hands. Growing concern, breakfast za croissant. Hatuaki upunguze bei ya bidhaa, tunataka opportunities ndio tu afford hizo bidhaa. Walisema kutembea kwingi ndio kuona mengi. Nimeshinda nikitembea maofisi na sijaiona kazi. Sezi cheza golf kwenye Tiger Woods, mambo si barabara chingu. Naomba jani muffins, chakule fike tumboni ikitoka kwa sahani. Policeman anapiga rungu, mwalimu, daktari anamurushia tear gas, na mtoto wake anarudishwa nyumbani, hana school fees, analipo peanuts.
Nikonja tasiezi karanga, uwe hae shagala bagala. Niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila, kuuza sura wataki kuuza sera. Undugu ni kufaana, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala.
Siwa za state house na latrine za ghetto zipatana Nairobi River. No more nita live by hand to mouth. Ushesikia maskini na ugua gout, nikiwa na nguvu ya kung'oa reli. Definitely kuinua kura si nzito, ukiingiza kwa ballot box, chagua kiongozi wa kweli. Moha jona la namu, jicho pevu, wakianika mkono refu. Ina bipoket wa jonge, navaa maskas za goalkeeper wa hoki. Wezi ni kerubo, Kenya ni kama boxing, hakuna sub. Work with what we have.
Nikonja tasiezi karanga, uwe hae shagala bagala. Niko tayari ulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila, kuuza sura wataki kuuza sera. Undugu, niku kufaana, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama ma